إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين amatendo amajuvu era marunji ga Allah subhanahu wa ta'ala mutonzo wa FHT watumusaba asokusa sane mirembe kumbaka Muhammadi alayhi afdalus salati wa atammu at-taslim ne basahaba be abibitibwa ne ba aima bo busilam abamanyi abibitibwa abo Allah subhanahu wa ta'ala ba kumisa nabo obulungamo itubusangawo n'emirembe egijja nejibeera nga gisangawo obulungamo obwo nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasiime abasitule amadaala fi dduniya wal akhira. Abebitiibwa abalungi, olwaleero lunaku lwa mwenda era lunaku lwa Arafa era nga lwe lunaku olusembayo mu musomo gwaffe guno obwetaavu bw'omuntu eri Allah subhanahu wa ta'ala. Abalungi abebitiibwa, tuzze tulaba embeera ez'enjawulo ezizuukusa obumbwa bwaffe okubeera nga tutegeera omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala n'okumanya nti tetulina kye tuli wabula kyonna kye tuli tukiri lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'abaako kyonna ky'ayagadde okubeera ng'akyusaamu mu kalembereza k'olina mukubeera nti olaba, mukubeera nti owulira, mukubeera nti n'okyasobola okumira, mukubeera nga otemya, bw'abanga yina kyayagadde okukyusaamu Allah subhanahu wa ta'ala akikyusa ne weesanga ng'olinga lonsa, tolina ky'oyinza kukolawo. Bwekuba mu akafaananyi singa bukeesa ku makya n'ozuukuka ng'abale bazuukuse, ogenda okwagala bw'otyo okutemya eriiso okulikyusa olengere wali akadomola ng'eriiso likyakyuka, ng'eriiso amazzi ago mwe geebongera mwe lyebongera munnange nga gakaze gakutte ng'eriiso terikyasobola kubeera nga likyuka. Man ilahun ghayrullah, ani oyo atali Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okubeera nga akujja mu kigezo ekyo ekinene ky'obeera oliko. Sitaani ayinza okudduka emisere gati ŋŋenda mbasawo, ŋŋenda mbasawo, ne tubuuza ekibuuzo nti bo bali ludda waabo abasawo abaaliwo, abasawo bacwa bali luddawa, abasawo ba Mwanga bali luddawa, abasawo ba Firauna bali luddawa, abasawo Bobote bali luddawa, abasawo ba Amini bali luddawa, abasawo ba Amini bali luddawa, abasawo bonna abazze babeerawo bukyanga Allah atonda ensi olowooza nti obusawo butandise leero? La, atibu kibaita obusawo obujjanjabi eyo ilmu kuva dda Allah yagiwa abantu, naye baliwa abo abakadde ku byalo abanogeranga abantu amadagala, olina kino olina kino, nnya ku ddagala bweti, nnywa emirandira bweti, emmumbu eno, wahakaza bali luddawa. Ate bannaffe ab'Bungereza abali mu mawanga gali agasajjakula, abasawo baabwe bo balina garanti ku kufa kwabwe? Njagala twogere ku basawo b'ewaabwe nga tonnatunuulira ku musajja watu owa bulijjo ono. Waliwo omusawo yenna mu bo ye nga ye kale alina endowooza egamba nti nyinza okusinziira ku bukugu bwe nnyina mu bujjanjabi era nga nze ndi mu ddwaliro erisingira ddala okubeera erijjanjaba aba prime minister, erijjanjaba abasinga obunene mu ggwanga, abasinga obunene mu ggwanga, waliyo omusawo yenna mu bo ayinayo ekirowoozo ekigamba nti atagenda kufa? Kati bw'abeera nga yawanika, kati ate gwe omwesigula otya nga yennyini ensonga yawanika dda amanyi nti essaawa yenna agenda? Kaifala ng'omusanga asogonyose yenna aweddewo, yejjanjabya akoze ata naye laba Allah bwamukaka bwamuzinga, face bwagenda agifunya inviri bwazi nyarura skill bwaji marawo te musajjo kakensa professor mugu e gatekati tayagara kubera ko mvubuka ichanga abuka de na deri na bamuleta akema na babulile chokola bamuzayonga akema norwecho ibadallah akalembereza omuddukalina kali mukusasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala wokka akalembereza omuddukalina akamazima ekintu chokko omuntu chekwatako ku nsi kuno ekibeera nga kimuwadde garanti yessanyu kwe kutegeera Allah nayagala Allah natya Allah nabeera omuddu wa Allah mu makulu gennyini agokubeera omuddu wa Allah subhanahu wa ta'ala oyali mu mbeera efaanaganako bwetu bw'aba mugagga nnyo 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 asobola okwetuusaako buli kyonna kyayagala wallahi agenda kuba mu nsi muno ayingire mu bulungi mu ssanyu epitirivu erisinga eryo lyabaddemu emirundi egitabalika ate bw'alibeera wangadde mu mpangala esingira ddala okubeera empangala y'abankuseere agenda kuva ku nsi kuno ayite ku abo bonna abamuli waggulu mu mpangala ennungi mu bulamu obw'ensi Allah amuteeke mu bulamu obusinga ddala okubeera obwa waggulu waadullah eyo ndagaano ya Allah la yukhlifu almi'ad Allah tayawukana ku ndagaano yagamba Allah subhanahu wa ta'ala la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad atogwangamo tuddaawo noddeeri noddeeri notuuka okulaba abantu nobeera nga himmayo tasawuruyo engeri gy'olabamu ebintu birabira ku ddaala lya wansi anti olaba omusajja ayambadde ekiwale kimpi kigundi bino biki ayambadde katishati akeeru ataddeko katopi akutta amazzi ataddeko ne kanvasi ne sokisi egundi anoolaba nti abalina kye bali tobeera na amal habita leka bintu kubeera nga gwe navaryo ya wansi boolaba abo tebalina nkizo yonna gye balina ku baddu ba Allah subhanahu wataala abasigadde okujjako nga batidde Allah tabaraka wataala nga bwe nagamba nti edduniya eno gye mulaba kiguumaaza n'ekiguumaaza kitya buli muntu agumaaza munne n'amulowoozesa nti obulungi buli eyo gyali abaka goonooneka lwekyo abaka g'abantu obulamu bubwonooneseeko wa tivi ezo tivi ezo mulaba zimazeewo famire zimazeeko abantu emirembe lwaki ayina ki tivi kiina sikuriini nnene mu nnyumba buli wanyiga n'alaba ebiri eno n'alaba ebizimbe ebigumi n'alaba abantu abeeguba n'alaba biki n'alaba bambi obwongo obumulaga nti sikuriini eyo eyo obulamu bwerina bulamu buli riyo nedda munnange ebyo by'olengera ku sikuriini ebyolengera ebifo egindi n'egindi n'egindi byonna biteeketeeke birongoose bitereeze bisengekeddwa byakwatiddwa bya editingiddwa okuseka kw'oyo oyali mu kuseka awo tekimugaana kubeeranga mukumulabanga asekanga anywa ice cream ng'akuba akalango ng'anuna ice cream ng'akuba akalango ng'akola bino ng'akola biri ng'alina ebizibu wallahi ebisinga ebibyo emirundi n'emirundi ogenda okulya yewanuse waggulu serebu omwatiikirivu ku kalina ya 50 naye kubawa ku ttaka nabitenteka abadde mu bulamu ki obwozi kyo nga sikirowooza nga nako nga sekiyinza nakuyita mu birowoozo byange okaka n'omukyala bw'alaba abali obulamu bwalengera ku sikuriini n'atuusa amaaso n'atula mu njuyi n'alaba wano n'alaba wali nawulira nga yeetamiddwa nawulira nga yagwa ku loosi yagwa ku musajja atalina gyamutwala omusajja bw'akyuka n'alaba bino n'akyuka n'atunuulira mukyala w'alengera abakazi abaliga bali mu mbeera enga nti bannange oba na papa oba nayangu oba nakyo obufumbo ne bwonoonekako obulamu ne bubakyankala nako ne batamwa bye baliko naggamba munnange ndisinga eminu jalu mwonde jomuraba nika supu ako akebi nyanja ako kimufumba nofumbo mwombo gwalu mwonde ni supu yebi nyanja biba kuwe ranga yebi tulagibwa ku TV nga yebi nga yendia yaba antu abali Washington abali London abali Manchester abali yonna gye bali mawanga agali yonna mu nsi wagumaza abantu baba kubeera nga ebalya era nga bafumba omumbo ne bagubega mwana wattu ewaffe Uganda ng'ebyokulya byaffe biki ffenga tulya pizza ffenga tulya gundi baga ffenga tulya ebiki sandwiches zino ife waffenga gundi nga bokubala abalya bikajjo kwate mpango ekikajo naji katu naisika ifinga tuna ice cream ene waffe munnanye nkusesechi twali badde tukyawa ebyo ebiri ewaffe ne twegomba nnyo buli saawa naffe tulye ku mimmodi nga egiri eri gyetulengera eri lwaki obwongo bwatulaga nti ebifo eri birungi obwongo bukwate obwongo buwambe wahakana n'olwekyo buli muntu alowooza nti ekifo ewamu nekyekirungi egire uwe kusirana okakantuwangala mbulamu obufanako bwe butyo ani agenda okuwangala empangala ennungi yoyawangala ne iman yoyamanyi nti ku nsi kuno obulamu obuliwo no ku dduniya kuno kiyita mu lujja kiguumaaza reality y'obulamu obulungi eri mu kuteeka kyenkyo ku ttaka n'otendereza Allah subhanahu wataala n'omusinza n'osala eswala zo ttaano n'wekyekinga ng'oli musiraamu n'wekyekinga nga tuli mushiriku niwesamba zibida niwekeko okujemera Allah subhanahu wa ta'ala bwobaako ensobi gy'oguddemu noyangwa n'ogyenenya n'ofuba okukiyingiza mu baana bo kibabukadde oba tekibabukadde naye nga gwokoze kawefubewo ng'omuzadde tewagenda kuyita kaseera kanene nga boolengera ku TV awo nga bafu nga naawe oli mufu nga kyekireri Allah subhanahu wa ta'ala ulira aya eno kanji kumalireyo Allah yagamba la yaghurrannaka takallubu alladhina kafaru fil bilad mutima tegukuwawuka negukugwamo wenna nobeeranga osuubira nti akalungi kali eri ebyo byowulira nebyolaba nebyolengera mwaba bakafalira Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ekiririyo kubyo va kukira ekikugumaza ne ekyo ekiriiriyo mu bulamu bwabwe kye basukkulumyeko ku bulamu bwammwe mu bulamu obw'ensi Allah yagamba nti mataun kaliiri kaseera katono bwe kati kaseera katono bwe kati mataun kaliiri bagenda kukiwangali mu kaseera katono nnyo bwe kati laba mukama waabwe kwini obuwangaazi Allah bwe yamuwa kwini tukuze tuwulira kwini yatuuse n'asogonyoka naggwawo n'afa naam abasawo baagambye n'okugamba titeyafudde bulwadde she simply expired yafudde bukadde kitegeeza ky'okufa obukadde she expired yagenze n'atuuka ku peak y'obuwangaazi bw'alina okuwangaala kale nga tewaliiwo n'abasawo tebamanyi bajjanjaba eki bamulabanga buli kimu kiri expired kino kiri expired kino twagamba kitandikadde okubeera expired kasi omuntu aweza emyaka 40 kaavunga etandika okukka omubiri gubadde gukola ekibumba kikola bukyanga ogwa mu lubuto kikola kikola omutima gukola emisuwa gikola omubiri gukola buli kimu emyaka 40 nga biweereza nabyo kati bitandise okukoowa kasi bitandi nabyo byagala gundi kuwumulako nabitandika kavungetandika okuka mpola myaka gigenda okwera atandira ngaolaba ddala nti kintu kikyuse endabika etandise okukyuka enviri zitandise okukyuka sikini etandise okukyuka nkaaga bintu bitandise okukyuka ensanvu byeyongedde okukyuka kinaana bikyukidde ddala kyenda bangi oba wafuuka dda baden eri abantu nga batuuka n'okukusabira edduwa nabaga nti yalifudde n'awumula balowooza nti byakuwumula wahakala n'olwekyo mataun kalil kaseera katono nnyo ng'oli mufunga nawo bafu thumma ma'wahum jahannam bawunzikemu jahannam wabiisa almihad ninga buddo bubi Allah cha vagamba ulile watu wano lakini alladhina taqaw na yati mwana watu aba cha Allah subhanahu wa ta'ala enozi aya ndoze yoku bidobe yokusatu edirira aya semba yo musata ali imran ya ku bidobe yakusatu Allah gat lakini alladhina taqaw na yata aba aba cha Allah subhanahu wa ta'ala lahum jannatun tajiri min tahtiha al-anhar bari bagenda kuvambula muburi obwekiguma asaba yingira omuliro atono omukkiriza wabanga badda wangala bulamu bulungi agenda kugenda bulamu obulungi obusinga bwabadda wangala bulamu obubi agenda genda bulamu obulungi idhan lakini alladhina taqaw rabbahum lahum jannat tajiri min tahtiha al-anhar khalidina fiha bagenda kubira mujjane kulukutira mu emigga nuzulan min indillah nuzulan kitabita nuzul annuzul mulimi olwarab kye kijjulo omuntu kyasooka okuwa omugenyi ogwayagala ennyo muntu ngaakukyalidde ng'omwagala nnyo miiru gy'osooka okumuwa ogijjuzaako mu kika kyakutetenkanya mu lwabu kye kiyitibwa annuzul kati Allah ejjana n'ebigirimu Allah ebiyitanga nuzul nuzulan min indillah baulaba gamati Allah kyategeeza wano nti obulamu bwejjana n'ebyengera byejjana tebabimanyira nti andidde nnyo kino nkikooye buli lunaku ebyengera byejjana biba nga lw'osoose okugiyingira nga lw'osoose okugiyingira ebyokulya bya obirya buli lunaku nga bujja lw'osoose okubirya mu busofu bw'obuwoomu Allah kyaba bifaanana ekijjulo ekisooka yonna n'agiyita ekyo obulamu bwayo bwonna ebyambalo biba nga lw'osoose okubyambala ebyokulya bibanga lw'osoose mu busufu bw'obuwoomu obeera ku lulimi so singa ekintu ky'olya bulijjo n'olyanga ogenza okitama nuzulan min indillah kyava agamba nti wama indallah nuzula min indillah wama indallahi khayrun lil abrar abange ebiri ewa Allah subhanahu wa ta'ala byebisinga obulungi eri abo abawangadde ku nsi kuno nga balongoosa nuzulan min indillah wama indallahi khayrun lil abrar ebiri eri Allah byoba oyayaanira Allah gati bw'oba oyayaana ku nsi kuno leka kuyayaana ndaye bano bakola bino ndaye bano bakola bino wama indallahi khayrun lil abrar tudde ku nsonga yaffe obwetaavu bwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala omuntu agenda okuwangala ku nsi kuno ng'awangaalira mu mbeera y'obwetaavu eri Allah subhanahu wa ta'ala omuntu agenda okubeera mu bulamu bw'ensi buno ng'alaga obwetaavu bwe eri Allah yeekeka okumunakuwaza yeekeka okunyiza Allah subhanahu wa ta'ala yeekeka okugwa mu nsobi bw'agigwamu tatebenkera okutuusa nga yeenenyezza ng'alaga Allah nti gwe mukama wange buli kyonna kye ndiye gwe ya Allah siina kye ndi okuggyako ku lulu ya Allah oyo omuntu afaanaganako bw'atyo ku dduniya kuno wadde ali eno wansi naye awamu n'ekyo okwo okuwangaala kwawangaala ne Allah mu mutima gwe nga bawulabe bagamba nti rijiluhu fi thara wa qalbuhu fi thuraya amaguru ge gali ku nsi kuno ku arth kwayimiridde naye ng'omutima gwe guli mbwengula waggulu wa arush eri Allah subhanahu wa ta'ala obulamu bwe eva bwazuuka kumakya ino kuleta kwa zikari ez'okumakya kitegeeza kino kutendereza ku Allah subhanahu wa ta'ala olugira bwe bana esola banatera okwazina banatera okwazina ekitegeeza obulamu bwe buli ne Allah buli ne Allah buli ne Allah buli ne Allah bulogan kino kigambo kyenyogedde kisanyusa Allah nyezokuba kyenyogedde kisanyusa Allah subhanahu wa ta'ala muganda wange ndabika mugeza subhanallah bannange kino kyenkoze kituufu kambuze kuseeka bannaye bamaseeka kino kiri kitya awo n'ategeeza ki yeeraliikirira Allah yeekuuma Allah tayagala kunyiza Allah tayagala kubuka nsalosa Allah oyeemukkiriza Allah gena mukola aty oyo Allah gena mukola aty oyo tulaba obulungi bw'okuwangaala ni Allah subhanahu wa ta'ala
ngori ori ori mugwe tavuwe isawa yonna buburambu no wensi Allah ya ganti innal muttaqina mazima baba muti Allah subhanahu wa ta'ala fi jannati wa nahar baba kunsikuno bagenda kwesanga ngabali mujjana ne mu migga bali mujjana bali mu migga migga eja sukko bulungi obunyirivu migga ja byakunywa ebyenjawulo fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min khamri ladhatin lisharibin wa anharun min asalin musaffa emigga ejemiyenge emiwom emigga ejahani mbisugwe enjoki omukenenole emigga ejamazzi nganebogateeka mu kintu gamala emyaka n'emyaka tosagasanga mu nkongo wadde okubeera nti gacyankala nyigoononese mimma in gairi asin agasukka obuwoomu agasukka obuwoomu n'ebirungi bingi innal muttaqina fi jannatin wa nahar abakkiriza bagenda kuwangaala nga bavudde mu nsi muno mujjana mu migga mu malimiro mu buli kirungi naye nga bali luddawa kyenjagala mu aya eno Allah gan fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir Allah nga abatadde mu bifo ebyasukka okuba ebyamazima yani ebyasukka mu buli kika ky'obulungi ng'ebifo ebyo inda malikin muqtadir nga biri eyo wali Allah subhanahu wa ta'ala tolaba ngijja na Firdaus ijjana esinga ddala okubeera eya waggulu tolaba nti akasolya kijja neeyo ye saquf ya arush akasolya kijja neeyitibwa Firdaus akasolya kaayo ye arushe w'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala al arush bali fi illiyin bali waggulu kalla inna kitaba al abirari la fi illiyin abalongof bagenda kubera wagguru fi illiyin wagguru eyo wagguru wagguru ate abononef abagenda kubera muliro ate abakaf abagenda kubera muliro kalla inna kitaba al fujjari la fi sijjin bagenda kubera mu jahannam nabiya gamba atya fil ardi sufla jahannama eri wansi wa af ensesembe ddala okubeera ey'omusanvu eya wansi ey'oku ntobo Allah jateeka jahannam ate jja neri opposite waggulu y'ensonga lwaki ejja na darajat ate jahannam darakat biwonko kukka wansi kyavaga nti innal munafiqina fiddarki mu kiwonko yani kukka wansi fiddarki la asfali minan nar bibawanga ne Allah laba Allah jabate ka waggur fi maq'adi sidqin inda malik muqtadir munnange omulungi owekitiibwa adhalika khayrun mulabange ekyo kyekirungi ekyokubeera mujjana musanyu oba okubeera mbulamu buli obulala bwensaba Allah Allah tabaraka wa ta'ala munnakul nolu arafa atusaasire fenna atusonyiwe atuwa amagezi ageerumirirwa atuwa okwesaasira n'okwefaako n'abaana baffe bw'obitegeera ebyo kikwanguyira nnyo omwana wo okufuba okumuwangaaliza wagenda okukuuma essanyu lye bw'obanga ddala oli w'amazima ng'omwagala kubanga omanyi nti nno bw'afa ng'ategeera Allah ojja kuwangaala naye ajja kusanga obulamu obulungi naye bw'afa nga wamulambaaza n'ava ku Allah n'atamutegeera wamuwangaliza mu societies ez'obukafiri n'omuwangaliza mu environment ey'obutategeera Allah n'alambala n'embeera eyo n'agifiirako wa yauma taqumu ssaatu yaumaidhin yatafarraquun ekyama ekiriyimirirawo buli muntu agenda kudda ku lulwe nsaba Allah atutaase kaakati abalungi nga tumaliza ensonga yaffe ey'obwetaavu bwaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala kimanye nti omuddu ng'ali ku nsi kuno bw'amala okutegeera obwetaavu bwa Allah subhanahu obwetaavu bwe eri Allah subhanahu wa ta'ala okubira dalili mbulamu obwa wansi nga tategeera bulungi buyatuuka eno waggulu n'afuna amagezi Allah n'amubuulira nti nze nkola bino nze nkola bino nze nkola nga bitwaleyo ku musomo oguddiridde ogw'eggulo ogwakulembedde ogw'eggulo oluvannyuma nekenyenyini n'amanya nti o singa Allah jjawo kino mbeera ntya singa Allah nzijjako kino mbeera ntya singa Allah nteeka mu mbeera bwe mbeera ntya singa o neeraba nga mbutuufu yeetaaga Allah yeetaaga Allah n'amanya nti nno Allah okumujeemera abo abamujeemera n'asigala ng'abawa abo abamujeemera abamukafuwaliya n'asigala ng'abasitudde ng'alina by'abawadde mu bulamu obw'ensi ng'oggyeeko akanyiga ako amaishatan danka kebawangaaliramu ekyo Allah kyakola kyekiri kye yagamba nti sanastadirijuhum min haithu la ya'lamun abatwaliriza bwe bakwata ku buli obukafiri Allah abatwaliriza ku kkubo ebyo istidiraj bagenderere ku ekyo balowooze nti nno be bali ewatuufu be bali seefu sanastadirijuhum min haithu la ya'lamun wa umuli lahum mbalindiikiriza inna kaidi matin mazima enkwe zange z'amaanyi tobeegomba okujjako ng'omanyi bwe baba ku nsi kuno bagenda kuyingira obulamu obulungi bwe kiba si kyo tobeegomba tebakumalaamu torisikinga ddiini yo kuuma eddiini yo gulumiza eddiini yo yagala eddiini yo kubanga ebula katono tuviire edduniya eno agivaako tadda ave bwayise taliddamu kulaba kye bayita bwayise afiire Masaka taliddamu kulaba kye bayita Masaka ava ku nsi kuno talinayo kifo kyaliddamu kubako liiso ku nsi kuno agenda kuzuukira agenda mu bbaliro birifaanana bitya weeteekateeka otya kyekikulu ekyo so si bino byetugendamu bino ebyokudduniya bino nedda n'olwekyo bwamala okutegeera embeera ezo baafuna obwetaavu obulala eri Allah subhanahu wa ta'ala era bwe mpuzika nabwo omusomo gwange guno bwetaavu ki obw'okulajanira Allah bamaze okutegeera nti entandikwa tebagirinaako se wadde contribution yonna tebamanyi baabeerawo batya tebalina wadde ekirowoozo kyakubeerawo baali tebakimanyi nakukimanya nti tebaliiwo ne bajjawo nga babeerawo mu mbeerawo eyo ey'omu lubutu bwetu okay kibasindika mu bwongo bwabwe okumanya nti o ekitegeeza n'enkomerero yaabwe tebalinaako kye bagifugako nno enjawulo eri ku nkomerero n'entandikwa tibabaddewo kko Allah n'abagezesa birimu okuyita n'owona oba okugwa n'ozikirira kaakati obulamu yonna gye bugenda mu maaso eyo balaba beetaaga Allah bwe babeera baasobola okumwetaaga bwe babeera nga Allah subhanahu wa ta'ala ye yabateekawo nga tebaaliwo oluvannyuma lwe bateekawo kati gye bigenda mu maaso bafunye ku magezi balabye obukulu bwa Allah n'obuyinza bwe balaba beetaavu nnyo okufuna enkomerero ennungi mu bulamu gye bagenda beetaavu nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala okufuna enkomerero ennungi gye bagenda hatta ne bw'obeera ng'oluŋŋamye otegedde Allah otegedde obusiraamu oli ku sunna oli ku salafiya okola emirimu emirungi oli mwetaavu nnyo eri Allah kubanga tolina garanti omanyi nti al amuru kulluhu lillah tolina garanti n'olwekyo obulamu bwo bubeera tebutebenkera okutuusa ng'oli malayika ezino n'emyoyo gy'abalongoofu ng'ozikubyeko eriiso n'olyoka otebenkera osigala oli ku bunkenke obunkenke buno bwa mugaso nnyo gy'oli bukuuma bukuleetera okwetiira ne bukuziyiza okugwamu ebyo ebigenda okukuzikiriza kaakati ekyo Allah yakiyitiriza nnyo mu Qur'an okukitulaga abakkiriza bagamba batya bagamba nti rabbana omulezi waffe afrij alaina sabira watawaffana muslimin ayi Allah tuwa obugumiikiriza kukugondera kukola emirimu emirungi kulongoosa tuwa obugumiikiriza tumazeeko nga tuyina challenges mpitirivu sitaani tutawaanya tiyaga tukusinze abakaafu tebaga tukusinze bannabbida tebaga tulongoose emiyo jafe jitulimbi fuba na jitusika jituzeno inna nafsala amartu mbisoi ya Allah tuli mujihad tuli murutalo wa kutuka jolinga okusinye nenga sultalo wangu walayo wetavu ili Allah rabbana omulezi wafe afreko tubundu gureko na benjogiri tubundu gureko tetueta bugumikirizo butono tuagala bugumikirizo tuile bungi ya Allah afreko tubundu gureko alaina sabira chichi tuagala mwecho bugumikirizo tuwaga zaachi watawafana muslimin sobulo kubedango ufaku tutuka konga tuliba silamu tute ya Allah nga tuliba silamu nga tetuwanise tetuwani kidembe layo netu ja kweche tuino kubedako ila mungiri yemu bagamba tia bakiriza rabbana omulezi wafe la tuzi kulubana toleka miweja fate kono oneka bada idha hadaitana ngumazo tuweche ingira choburunga olabiyo mukiriza bwate sigura antikubanga ya rongo kadna viwede la asigara yetira utime nkiru tia tunatuka kuchigende duwa wahab lana min ladunka rahmatan ay Allah tuwoko sasira teke koko sasira ko innaka antal wahab ay Allah gwi umugari wogaba ukugaba ukutalina madha chweta agamu ebyo mwabu eriabo bobera ogabide iraba gama chirabbana umulezu wafe innaka man tudikhilin nara fakad afzaita ya Allah umulilo gotugutia banabogila binu bali barongof innaka man tudikhilin nara fakad afzaita ay Allah gori ingi zomuri umutufu libeda omunyomode omutyobode omukakanyiza wama lizzalimina min ansar kalifuna mutasayinna ali mutasana mujja obunyomo fubalim idhan ya Allah tuira likilla enkomerelembi tuira likilla kuunzi kobi tuira likilla okuva kuburunga mbwe tuliko tunyweze tukume ila bagina maso basaba rabbana omwezi wafe wa atina ma waadtana ala rusulika wala tukhzina yawm alqiyama ay Allah tuwe ebi bi watulaganyisa kurulini luombaka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwe jana ya Allah ngabo jitusubiza tuwe butebenke vumubali ngabo jitusubiza tuwe butebenke vunga tuli montana za fenga watu ngabo jitusubiza butuna wangala kudunia kuno ngatufuba ujja kutuwa bulungi ngatuli wansao wala tukhzina yawm alqiyama ira ay Allah tutunyomora tutukakanya tutyobora na tuze mu maso goku na kulwe nkomero lwe sio nange kunganya wala tuhzina alkhizi kha so siha wala baroza tiga mandi wala tuhzina lidda tijitegeza ntoto nakuwaza ebira huzun hau ne enu kha wala tuhzina yani alkhaza tutukakanya tutunyomora ya Allah na baba libira banyomo fu mukisere echo innaka la tukhlifu almi'ad ay Allah bino tubiko saba ngati tutya nti bambi nti oli nti oyau kana kundagano nedda ya Allah naye tuli bakende vute tusobola kutebe enkera okutusa nga tumaze okutuka kwecho chwa kulaganya sa o HTB Allah subhanahu wa ta'ala oyee mukirisa ayagara nge ntandi kwaye buyaliwo nga yetaga Allah mungiri yemu yetaga okubiranga enkomerero ye amanyi nti no la yastaghni anillah subhanahu wa ta'ala yeso nga rwachi omuddu bw'amala okuyingira ejjana nga amaze okuwangula obuwanguzi obwensaba Allah fennaabo tuwe agenda kukola atya agenda kwogera ebigambo bino Allah atugamba mu Qur'an waqalu alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna alhazana inna rabbana laghafurun shakur matenda amalungira amajjufu gonnaga Allah subhanahu wa ta'ala oyatujjeeke nako inna rabbana mazima ddala omulezi waffe laghafurun musonyi yaani bitwajja maaso ge nga tubirina mazambi abitujjeeko atusonyiye shakur ate bitwakola mirimu emirungi abikiriza Allah alladhi ahallana dara almuqamati min fadlih oyatuwadde nyombe yorubeerera olw'obulungi bwe Allah subhanahu wa ta'ala wa illa tubadde bakedev nebino bituseemu birungi bwetunuulira byatuwokola ku dduniya dakweri tebijjamu kuba nti fetugwanidde obulungi buno bonna bwetuseemu kyava bagamba ni min fadli la yamasuna fiha nasabun tuli mu bulamu buno obutaliimu wadde okowa obukoyi wala yamasuna fiha lughub kyeki iya wadde okubeera nti ejjana tedimu wadde okuwekeera mudu watamla muduka tibiri yeyo mujjana wala yamassuna fiha lughum tibiri yeyo mujjana Allah bali maroku yingiza bakafo muiro na yingiza bakiriza mujjana Allah rugantu waqalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'ada matenda manoji gonna ira majufu ga Allah omulezi webitonde alladhi sadaqana wa'adahu oyo yakulaganya sendagano eyamazima wa awrathana al-ardha atusikiza ensi eno yaani ettakali ejjana atusikiza ejjana kigambo kino wakivunulanga tugamba oyo atusikiza ensi yaani kumakuru nti oluvannyuma lw'okubeera nti wabaddeyo akanyolagano mbulamu obwensi wakati wabakkiriza n'abakaafu waboona olufu n'abalungamu bano be bawangudde n'olwekyo basikidde ensi nedda enzivunula entuufu wa awrathana al-ardha yatusikiza Allah subhanahu wa ta'ala insene yejjana yani ejjaneno natabawa minal jannati haythu nasha tuyagalia mujjana ngabe tuwagadde tetukyaliko bilagiro tetukyaliko tetukyaliko nsaro tetukyaliko komo tukole kitwagadde Allah tachanyi nagwanyigira Allah tachanyi nagwagenda kubonereza natabawa minal jannati haythu nasha yabaganti fani'ima ajrul amilin mazmadara eye mpera yabakozi Allah jali bilabo wadde mpera nsufu mpera nonji ayi Allah tabaraka wa taala mutonzi wa fe omurungi omusasizi nkusaba otuwo bulungi mbye tuulidde ero sembeze mitima jaffe gyoli ujirage obunaku bwajo n'obwetaavu bwajo tabaraka wa taala ya ayyuhan nasu abange mu abantu أنتم الفقراء إلى الله مليبيتا فنيري الله سبحانه وتعالى أصلح لي شأني كله أي الله سواء أمري لي بيرا زنجي زنا ولا تكلني إلى نفس طرفة عين تون دي كيري لا ودول تمي ويري يسو ويمنا موغو جتوبة ديكو أبرو نجابة كيريزا نسوا الله أتلاقي وكين دي فوا في أتلاقي وويتا فوا في جاري أتات وي إميو جفو كبيرانغا جيوايو إري kikitegeeza okubeera nti tulibeeta vira Allah subhanahu wa ta'ala mukumugondera nokumensa roze nokumwera likilla nokusala magezi gonna agokutuka maaso genga atusimye wafaqallahu aljamia lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.